Funny boy.
The way na man.
When you
it's the kids, baby.
Hey, to watch
yo,
I'm Twendele. Now like to watch
it. Twendele.
What to watch I'm Twendele. Now like to watch
it. Twendele.
Kimbia mbele rudi nyuma weti kisa wezeri.
Ewe na ma.
Kimbia mbele rudi nyuma weti kisa wezeri.
Ebo ye. Uza.
Kimbia mbele rudi nyuma weti kisa wezeri.
Azie we na ma.
Kimbia mbele rudi nyuma weti kisa wezeri.
Ewe na ma.
Kalala. Kalala kalala kalala.
Kalala nayo.
Kalala kalala kalala.
Kalala na
kalala.
It's the kids, baby.